Yeah. Achef for your mama tin at the Bible Hour Juma Die Yisuni. Anope Dana Hamilton and a mutin kain. Nya ye Aaron Sanda, may the meditations of our heart be acceptable to you or to you, Lord. And unti a fa Bible Hour Juma Die Yisu Yadichia. A ya sofu nyana sena debia ye wono, echia sofu. Echia apostle, echia pastor Kessler, umnyana kudi my Eganemo, and Tene, Tene allows you to see a minimum and a waha, ABD, HMADI, and into a fancia, if you babble our Jumadi, so the bread, oh my, and no mudi Jumadi, and I, the shrek, Unyame, Yankosu, and Shramo. Now, all my meditations of our heart and be acceptable this morning, Senior Dana Hamilton, AC Canon, new song, why. And into your show in me, I said, Ned, ye di begun and nemu biarano, on once a for radi, on tea, na, senebe, ya ye ye, and na ye ye ensa, ye no more edda. And on tea, enche, a beba, moho obio, na, ne, oh, ne, 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 na, ababisia, senior, last week, me, ye, no, no, and in tea, messaba, moho bio, enche, kura, abra. Yenemo a babisia when I may ascend. Yengusu yenti Dana Hamilton. Usu weni ekume. So yeah, the yeah fre on yankopon is a win tea. Yes, friend is a omo ya hoban, yes friend say almost won't cry and sem na naya and pimobo. And dani da omo ya hoban in free of on some genet kugone. A piase biara or pese ubishino on yame emoya hoban nanani and queen. Pona Henny, more fever by a more frail doom for us of a radi ho, and now on Tunko, now on. I said, Bibida will be so, Mawaniso, a trust of a radi, now on Nunkuto, and now obey.
Yeah.
nyame na sonye duru se obetie yesu frɛ ɛno nti nyame apono abie amae bible so training sɛm da ɛde ma wo mo a wo mo hwehwɛ no no na wo yɛ ntɛm ɛboafoɔ ɛba ɛbɛgye wɔn ɛno nti wɔno ne abandonde anɔpɛ yi the righteous run to him and we are saved ɛno nti sɛ ɔhaw bi wɔ hɔ amanneɛ bi wɔ hɔ dane kɔ wo nyame hɔ ɛna anɔpɛ yi na ɔbɛyɛ wo boafoɔ na oye kese ema omo omo shusha no no enunti anope mi kamfuma ase shusha asa forade na obeye kese ediyama obi bibi afre mo so bi atinisio se yare bi aka obi onyame enmo nyamo son se obetiche san krofoni nyana were enunti ye fa bible awadma die yiso ye de nkranche sem e de ma obi biara bibi atono se onyame enmo nyamo aye kese no enhren enkata sa enipa no so anopai ewo yesu ji
Nothing compares to you, Master Jesus.
Hallelujah.
Jesus,
precious gift of grace, I deserve to die, but you die in my place. Jesus, Lamb of God was slain, suffered my guilt and shame, I'm saved by your grace. Jesus, precious gift of grace, oh yeah, I deserve to die.
Jesus, precious Jesus, we give you all the praise. And now, no pay your bam of fear, Niana Mambisia, when I'm yasem, and until my wafidi, and hey, Sammy, a beshassier, na yes, yeah, Senebea, also be to me, Abamubi, na yinina, yadia no yamashe, a dear ma as a for a day. And into as a for a day, and now, no pay your dear sedam, your dear ye mound, your dear come for mound, your dear tonton mound. Yes, show dink as yen munyam said Neso Obambo Adoson Edia Mayen. No idea ye free womo edia ba and kwamo and nano pay. And no pensi a baby sien was onyame won konkuno ba betre yen fisa no chere fo. Brabeda wa hinta sem e wasimo efa treye. Brabe yi wwedi awa wasimo efa treye. Brabe chre chre ye wunyansa wumuno mo ene won tia siemo. Na bibi biara kwe ya ye di huasida edia mam. Ya da wasi. Ese ano pe weti yeyen wo wodoba Yesu Kristo edin mu amen adofo last week ni efia bibi ese we need to grow into maturity te yenyini ekodu mpempen so a onyame afre mi no mie no se ne be ya ibistimi aye ono onyame adwuma ano ti mi ka bibi se enyini enkyere obi a oyɛ slam obi a oyɛ kefie ana se obi a ne ho ofe anase obi a otimi ye enema nya na emom no enyini echre how maturity a wo ye senia wo si ye wo nema wo bua bua wo nsema no efa tenia yobi bisa wasemo a senia wusi ate efa eno yehunu enyini ewo wo ate mu chenye be ya yobi hunu se o ampa ewa enyini eno ntino yehunu se unyame asem eye mysteries eye hontasem eno ntino se eba se obi nyini ya ebe ya dine se obetimi ate onyame ase anase babu yi kura nkasa no te we nyini wo mu a ebe ya din se enema bebre o ha obeti ase because yesu okasa bebre fa emebuo emu enntino paul kan se enuano mantimi enemo ankasa ese honhom mofo nemmo mo se honam mofo efri se enufo enamede ema mo na aduane a edin de muntime enye edi entra efri se paul kodru ho no korintianfo no ho se entiti a odi atiti o mu nyina na o mo guso eda fom a enya de a obetimi academy streets of god no ahunta se me free wo nyame ho no edi ama wo mo na kire wo mo enunti no o se enufo na mede e ma mo na emom no na ye honhom niema e se se e beboa wo ama wanyini ni de wantimi ene wo manka ho asem na peter na so so ka se nam se enti yempe asem pano se nufusu enkokoa enufusuo che enkokoa yawo won na yanyini ewo mo akọ enkwade mu nti se minu mie no se ye pe onyame asem no asempa no a se enufusu a se nkokoa yade ma won a ye betimi anyini ewo mu akọ enkwa adie mu tanto sene epita no ka se na omunyini ye na ewurade agyenkwa yesu kristo adom ene ne nim die mu na enumonyam enka no seseyi pita no so saka bio se esese minu mienu ye nyini ewo agyenkwa no edine mu wo yesu kristo dine mu efri se se ye nyini ewo ne mu a ebe yire ese ye beti nansemo ase don anunti gweni ensemo a last week no nene mo kan na Hebrews not so e kan se anka mra mi no mie no ye ye akyerekyerefo no samre no ehia se ye kyerekyere ye na ehia se obi esan ba be ye den eba ebe kyerekyere ye that means te ye biesa na nya dia eye so onyame ani entimi kan se se eba se to obi wo ba na abofra no 1 year 2 years 3 years na abofra no de wote ya no te a emfa enimonyam hye emfa ma abu eyi no parents na abofra no ifri mu no nti tambia no na ma abofra eyi parents no na wo mo tete nti kwan biara o mbefa so a ese se womo pe kwan abofra ne befa so a obenyine no womo befa so te na ebe ya abofra ne ebenyine efise so obi ba fie ho nya ombe hunu se a abofra ye hu ye wo no wan ya de ote anote 2 years de ote anote 4 years de ote anote a parents no anya de a womo ni ebetimi age ene nti no onyame ehwehwe minu mienu se ye benyini efisa se yetena wo nyame mu nyese ye nyini a eha wo nyankopon se ne ye ye ma enyini a eha ye no sa nsusu na yetra wo nyame mu na ye nyini a eha wo nyankopon efisa ekwan a obefa so obekasa akyere ye no ne kasa no se ye nyini a ebeyire se ye beti wo nyankopon ase enu nti we ne ensemo a last week no ye ebobɔso na mse ye kenkan bebree ene nti no ene no yankan baabi a mekenkan ye nyinaa ene nti samre ne ye shaase ye afi baabi afoforo nti me bisase ekwan bɛn so ena ye befa so a ye benyini ekwan bɛn so ena ye befa so a ye benyini ene nti ye hunu se se ye betimi anyini a eje se ye nyini ewo onyankopon efie te yanko onyame fie a ebe yire se mini omie no no ye betimi anyini aninti eye nyini a ye benyini no je se ye ko onyankopon efie nsta na ye timi ayeden anyini ɛno nti no mebisa sɛ how do we grow spiritually ɛkwan bɛn na yɛbɛfa so a yɛbɛnyini ɛwɔ ɛhonhom mu kwa be na be faso ai ibenyini ewo ehonhon mu enu nti se ye ko efficiency no a efficient for no a efficient for serving no a kwa be na be faso ai ibenyini ewo ehonhon mu a o si na what the adum adum yen Ephesians 4, 7. Now, what the Adum, Adum yen, nina emako mako, said ye Christo esusu, na chedie amano, enti, ose, ofufro ko esro, na ode numum pi na ofaye, na okoye no, na ode achedie ama enipa, ebebrei eni nti se me jumpo na me de ko na 11 no a o si na wama ebinum aye asomafo ebinum aye edifo ebinum aye asempakafo ebinum aye ahwefo na ebinum soso aye achrechrefo that is the five hold minutes nti no nyame Ashe shame no me ni se ye nyini ewo sa honhom yi mu se obi nyini wo onyame honhom a wonti me mfa sa de bia yi biara enye den enti me ento no ho so se wo ye otretre for because onyame adwuma no enye ayi ano enye honam enyema enkotro ne ade ye disse ye timi nyini ye nyini ewo honhom mu ansa na wo nyame adom atimi ayekese na akyede a wabobɔso yi nyina yi otimi ade ama ye efiri sɛ so bi kɔfa sɛ oyɔ kyerɛkyerɛfo na wo nkyerɛkyerɛ yi a onyame enini enini ye sana obi akɔka sɛ oyɛ sɛmpakani na ɔnka asɛm no sɛ nea onyame hyɛ ne sɛ sɛ wo kan wo nyini wo mu a Onyame ene esai enipa no ebedi. Don, ena ubi suka se oye osomafo nese wentimi anye ni esese oye no eya onyame ene nibedi. Ena ubi suka se oye odifo a no anye te de onyame sha ne se onya onyame ni se enipa ne ebedi. Ena ubi suka se oye ohwefo a enu nti na se ehwe Israel mre no wo mu a adifo a omu hihye enkom nyina babu mbebre no Onyame eka kire san krofo ne se mensuma won na wo man kasa edi wo mpemu na ehye san kom that means no as I say ye ntimi nyini ewo onyame emu na okasa ayate if you say ye hwe emra eli ene Samuel na wo mo ete no Nyame afre Samuel 3 times because of na wonyini nti no na onte nia onyame afre no eni nti osofu penyina no oho na na onu nim se eye nyame ene afre no na wafre Samuel 2 times na no onte na oba an impress aso no oka kire ni se kasa na wakoa eritie that means no na onu de wa matuo ewo onyankopon mu enu ntine senia onyame efa so eba nyen kasa ye ne ne menyana na na osofu penyine no enim enu ntine sa na onyame ehwehwe ese minu mienu yenyini enu ntise ba se onyame de sane emeyi nyina ministry nyina de che ye nsa se obeboa ye amaye nyini ewo mu a eni na we need to grow into maturity So, say ye ntimi anyini ama medu mpempenso no a ono asafo urade epe se ye nyini ebeduru no a ene ye na ebe ha adwene ene ti we need to upgrade our minds and we need to grow in maturity we need also to understand senia ye betimi ate onyankopon ase and we need also to build our mind in the things of the lord senia beya onyankopon okasa ye minu mie no no ye betimi ate ase ene nti ba bia ye befa so a ye benyini ade akọ maturity mo no wo honhom mo no eno no ene nti ne second one me bi say how do we become what god wants us to be in the body of Christ senia onyame ehwehwe ye se ye beba beye ewo wo yesu christo mono ebe ye beye den ya ba senia beba beye ewo ye ne urade yesu kristo umono enunti no we grow in maturity for Christ's service and ye we grow in maturity for Christ's service and ye nyini ye timi nyini ewo onyankopon esomo a ye som no ano say ye besom ama asafo urade nti no as I said ni sumuno ye ye den ye enyini enu nti no edumie no no ese Ephesians 4:12 no o se na watoto ahotefuo no ye ama osom adwuma no ama Kristo nipadua no sie akoso na watoto ahotefuo no na watoto ahotefuo no ye ama osom adwuma no ama Kristo nipadua no sie no akoso enu nti santi no onyame atoto na adwuma ne pepepe wale some principles e di atoho webe jina ha webe kan webe ye webe ye we sani ebe ye a ye betimi ne foundation na obele ye no ebetimi a ye solid na emom no na ye mfa enkola mom na nye den enko jina ho na emom ye di wo mu a wo mu ye matured e di be jina ho wo mu a wo manyini a wo mu timi hunu niema e wo mu senses mu na wo mu timi agina ahye onyame ani monyam ometimi agina aye onyame adwuma e wo ekwan a yesu afa so said o faso na wodi akyerekyere ye no na ama ne som adwuma no atimi awie pepepe enu nti no ye hu se se obi antimi anyini ewo osom mu a e de trouble ekefie e de ba ye ko akomfo sam kura mu a ye hwe wo mu a wo mu kom ne ade ade a se utie wo mu eyie pa etimu se se akom no kura efa obi a obi hu se ye de ne quantity ye mu a se ne be ya enipa na obe ye den obenyini ewo akom no mu obehunu obetene no obehunu ne ye sese wo ye obehunu ne ye mere sese wo kanu obehunu ene ma ye de agu nanim se ne be ya on violate because e ho kura no se wo koye na violate a o mu betimi atwo aso enti sa pepe persona wo nyame hwehwe ye se wo de ne ma agu akwa mu no ye betimi adi sa ne ma ni nyina so na ye timi anyini yatimi anyini yatiti yen ewo nyame fie ho na yatimi anyini ewo ono onyame Yesu Kristo foundation na wodi ato ho no opese minu mienu no yenyini epa ewo m se ne ebe ya ebetimi ama na djuma wodi ahye yensa no yatimi aye no epepepe ena nia etoso emiensa no eye how do we matured in our Christ likeness? How do we matured in our Christ likeness? And inti akwan be na ye betimi anyini na ye abese se se Yesu. Akwan be na ye be faso ye benyini na ya ba abese Yesu. Ti akwan a ye be faso ye benyini na ya ba abese Yesu no. We grow in maturity, Christ likeness. And inti ye be nyini ewo Yesu ni suban pepepe so. Enti kwa ben ebe faswa ye be nyini ewo Yesu ni suban no. So, and inti ye kwa Ephesians 1 chapter 4, Efri 13 no eba. Ephesians chapter 4, Efri 13 no eba. Till we all become in the unity of the faith and the knowledge of the Son of God into a perfect man, into a measure of a status of the fullness of Christ. Then that we henceforth be no more children, tossed to and fro and carry about with every wind of doctrine by the slightest of men and cunning crafty, whereby they lie and wait to deceive. 15. But speaking the truth in love may grow up into him in all things, which is the head, even Christ. 16. From whom the whole body filled, joined together and compacted by that which every joint supplied according to the effectual working in the measures of every part, maketh increase of the body into edifying itself in love. Finisi nan akodru se ye nyina ye bedru onyankopon ba eno jidie ene ni nhunu mu eba akoye emu aye enipa a wawie nyini a yedru Kristo emaye susu die no etina bia so me kan tete ni bio ose na yakodru se ye nyina ye bedru onyankopon ba a ye Yesu no asem na woka no hu jidie ene ni hunu mu ba kuye mu aye enipa a ye wie nyini a yakodru Kristo maye susu die no etina bia so na yenam na yenam so anya na yan na so anya motafoa. That means ya naso nye emofura a enkyerekyere emframa biara ewoso won ba bi biara twen won edi akoniaba nipa emnato die ene anifrie a enam enada enede emu na emu moma yenyini enukure emfa odo emu enyini enuo manyina mu Kristo a oni titire no emu na mumu na nimu ena enipa nyina ayemua esane akwa ahodo a aka atoatoa emu asisi so pepepe na ebiara ye na juma ye inti na ema enipadua no enyini na eyene ne ho ewo odomu. So enti weine Yesu se yebetimi enyini wo the likeness of Christ enti sani awa join yen na wodi yen ene na bomu no ohwe se yebenyini ewo yeniema yenyina mu ba bia meshesa wono no ahyehye edi yen akwa akoduru no ono asafo urade pese yenyini no yebenyini eba beduru ho because na juma obabe ye ye no obabe ye ni nyina wie o the principles ni nyina to ho de ma ye kwan ye be fa so ye be nyini kwan ye be fa so ye be hu onyame asemu ahu ntasen kwan se obi kasa wo parables mu a ye betimi a enwo awo bebuo mu a ye betimi ehu kwan e fa so se honhom ne ene obi di a ye kwan e be fa so ye be hu sane ma ni nyina no oba na oba be kire ye ene ntini se e ba se ninu mie no ye pese ye nyini di a ene na ye sese ye hwe sane ma ye na urade Yesu Kristo obe le down e de ma ye no sane be ya menu mie no ye invalidate ye free e kwan no an wa be kire ye no ho efi se se ye free kwan na wa kire ye no wa obeka kire yesa wan kire yesa enu nti na ye ne ana yakofa ye nyini na di aba enu nti asafo urade e hye minu mie nu te esese minu mie nu ye nyini na eba se se ye nyini di a ene ono asafo urade no eduma ye ye no ebe ye ne de akwa akoma no enu nti no ne ewo ho bio no we need ye hia se ye nyini ewo ehonhom mo ye hia ese we need to grow in faith se ye nyini ewo gidie no mu a eno so so no eniema ye tie no ebe ha adwene eye because gidie so so ni wa obi ntimi nyaden and so we nyankopon send in Hebrews 11 16 ekan nti no ye fapema ye dibe gina so enyina no ese ye nyini fe ye nyini ewo nyame gidie mu a ebe yire person ya ni betimi ate onyankopon afi. And now we need to grow in the knowledge and the wisdom of God and the understanding of God. No, ye betimi ate onyankopon afi ewo ni nyansemu ekwan ya faso a ye betimi akasa ewo enipa mu nkwan ya faso a ye betimi acheche onyame afi mu ekwan ya faso a obi kasa wo nyame mu a se ye abufuo kra no bi de ba ekwan be na minu mie no ye be faso ye be approach se nipa no sane me yin nyina ehia nti at times no se obi kasa ewo asore fie na uso story boom eko kan bibi a na te se wo de basabasa ye ebetimi aba onyame efie nti ni nyina no ese se yetimi nyini na yetimi ehu emuaye a ye de bema obi biara wo bisa yen ensem no sa enso so na we need to grow in the grace of God. So as I say ye nyini ewo onyame nadom kase na nkasamu if it is ye ntimi nyini ewo onyame adumu a ebe yire e pa se onyame ehomobro no ye betimi ede aye adwuma so obi ntimi nyini ewo the grace of God mu a ebe yire pa se ni pakro no ehomobro ebe ba cha inipenimu nanso so no as I say yetimi nyini ewo ono onyame ne homobro mu na se ne ebe ya se homobro ehia yi obi hia homobro ewo asafo no mu a yetimi e de adom sa inipa na so enu nti wene ensema onyame eka echire yen se as I say minu mie nu nu ye nyini se ye nyini a ebe ha adwene ewo onyame fie for the grace of God no enu nti Yesu Paul etwere bibi akoma Kolosofo no as I say we need to be rooted and built in him se ye betimi aye ye nan atintim oh ewo ono no asafo ewrade emu ewo Colossians 2 no 6 neba enti sadie moje Kristo Yesu no monante ne Musa se won a waji inhini na wodi won asi ne so na waye din jidie mu sadie wo kirekire mo no na wo mobro so wo asida emu no. So, and in 26, no, English, no, say, as ye have therefore received Christ Jesus, the Lord, so walk in him, rooted and built up in him, and established in the faith, as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving. And in Tisan ye CJ no. Ye ma ye 19 team ewonimu. Ye 9-18 team ewonimua. And no na and ye may be any day. Intimi and fire ase. Nese basa se ye 9-18 team ewo nemudia. And ye na ebeire ese ye betimi enyini. And in tise ubiya wonyini no. Neche se yehunu se wujina bibisu. O kasa with boulder without fear and trembling. And near me be allowed the man is a winyano, no, obeyano, because Sandy Pan winyini, na winyin, near Oka, I, you won't be ara, Emma, sir, in the panaso. And unty, maybe phone lines, no, at me. Wabra mi gusu eka sayi. Se uwo bibi eka uwo contribution bi uwo adwenchire bi a oso betimi edi aba abeka ho enche kura no edi jumedi ene nyina beba na wieye enu nti 0207371619 0207371619 phones lines no eno no 0207371619 onyame ehwehwe minu mienu ese yebenyini na ye nan atintim ewo nemun kene beya ne dwuma die no eye honhom mu adwuma se ne be ya menum ye no ye betimi ate wono onyankopon ase enunti no ye hu se onyame ebet mi ama ye nyini na ne knowledge and in the wisdom mu se eba se se ye nya sa knowledge no nimdie nsɛm kan sɛ ne ɛkwan yɛ bɛfa so a ne bɛtimi di nimdie aka nsɛm ɛkwan yɛ fa so a yɛ di nyansa ɛbɛtimi aka nsɛm a sɛ yɛ nyini ɛwɔ mu a da biara no confusion ɛkɛseɛ ɛbɛsi ɛwɔ onyame ɛfie hɔ da biara no confusion kɛseɛ ɛbɛsi ɛwɔ onyame ɛfie hɔ ɛno nti onyame ɛhwehwɛ mino mmienu sɛ ɛyɛ de knowledge any understanding any wisdom ye betimi akasa ewo nifie se ne be ya ye be ma onyame adwuma no atimi aye pepe pekura no ewo onyame efie ene nti yen hwe asembi ya paul o ka kire korinto efo no abra o ko na wonu wo mo akasa o se nanso ye kanyansa ho asem ekyere won a wonyini wo honhom fam na enye nyansa a eye wiase yi edie na enye wiase etumfo a obeyi won no eho na imom ye ka onyankopon nyansa ehuntasem mu nyansa a wodi asie a onyankopon de to ho ma yen animonyam ansana worishe ewie ase so enti we ne asemo a paul eka o say how beat it we speak wisdom among them that are perfect yet not the wisdom of the world nor of the prince of the world that comes to naught but we speak the wisdom of God in mysteries, even the hidden wisdom which God ordained before the world into our glory. So, and he was say, sa o nyaminyan sa wo nono dia mayen, enu mwa semina ye nyini wo mwa ye de kasa e wo hon hon mo. So, enye ewiase fo anase ewiase sudit ne no enyansa emu na yenyansa na wonu nyankopon wae dey ehunta ehunta ewiase na wode adom wo mu a wonu asafo urade aji wo masi ho atete wo mu no chenyansa no ena asafo urade ede ema paul a na woni corinthians fo no eche sene beya ombetimi ehu the mysteries no because senye wo nyame nyansa obi entimi nyini e wo sa honhom no ntita basa so bi nyini e honhom na che se wo nyame de sa nyansa e de adom no so sene o kan o se nan so yen ye kanyansa ho asem e kire wona wo nyini e wo honhom fam na enye nyansa a eye ewiase ye die so na enye ewiase etumfo a obeyi won hono edie na mmom ye ka won nyankopon nyansa ehunta a ehunta no mu nyansa a wodi asie so that means won nyame nyansa ehunta we grow in maturity in the wisdom of God ni nyansa no wodi ehunta no enu mu na menu mienu ni yenyini na ye dia kasa nti won nyame hwe sa menu mienu ye benyini se ne be ya ye betimi atena se se ye nyini a intimate when I may say lines and now at so at the hall and it's our contribution be who will be can obey to me a phrase 0207371619 0207371619 bibibiara obeka atreye no yetimi atiafie ye niema sesiye ye no yetimi aye sa anyesa ye kosun onyame fie a ye beka yanu atum efisesiye ko bie yanu a na akoye asem wanhwa de bia wo betina wo nyame fie na wa ya no mum but ye ko wo nyame fie ho se nem di kan kan ho e na ye ko enya maturity ni ye ko ni e ko nyini e fri na asofu mu e fri na service of Christ mu ene be ya mu nyu mie no ye betime e de aboye bra e fi se se ye nyini a senia ewiase si kono aya aya de ne ayaka yaka de ohaw ne amane a bebrese ane apinisie bebre nti ya basese ye nyini a sane ma nyina eba no ye betimi afam ne se base obi antimi a nyini a bibi kakra bi si a na wadina so your God obedina ho oh God, because of winyini and winyini yeno. I near my head didn't crabby foul so pa, and now dear, ubetimi. Nesabasa winyini, a wo no yankupon wa. And near my head din, a beba was so. Ubetimi a je, if we say winyini. And unty yam share your last quotation. Your last quotation, na a fay. Yemfa adisiano, emran a year. Say, oh, also so, ubetimi a bem. Obetimi abem na wo contribution bia obetimi aka na yenyina yedi adisiano aba na wie ntimi kan 1 Corinthians verbio chapter 14 1 Corinthians chapter 14 verse 20 1 Corinthians chapter 14 verse 20 or say English and say brethren, be not children in understanding, how big it manners. Be ye children, but in understanding be men. I say, enyanom, munye emofra wo adwenemu. That means, maye nye mofra ewa adwenemu. Maye nye mkokwa ewa adwenemu. Na imom ubonimu na munye emofra na adwene mu de munwe nyini oh enuanom munye mofra ewo adwene mu mu na imom ubonimu na munye emofra na adwene mu de munwe nyini weni asema na paw wo ka tre wo se adwene mu pa de ma yenye mofra se nyini mu pa de ye nwe nyini wa adwene mu nyansem onim die mu so na se basa boni mu de a ene boni mu ye nya mofra that means no ma ye nyi boni because a mofra se ehwe mofra a mofra na wo hunu boni bia mofra eye so nti wo she says my say adwene mu pa de ma ye nya mofra ma ye nwe nyini se timi wie nyini ewo adwene mu a ene ene kirese no onyame adwuma biara na wode ehye yensa no menu mienu ye betimi aye ose ma ye nye mofra ewo adwene mu pa de menu mienu ma ye nwie ye nwie nyini kura wa adwene mu se ye timi wie nyini ewo adwene mu dia ene na nya ye ye biara ye betimi aye ahye onyame ene monyam mpp for no danachi ene nti na hey, the new mo is so nama be womo. Mesai aba. Enti senia yemre no adu no MPP for no ewo den bia mu enti ade ade sua no ebesia onyame hwehwe me no mienu se yebenyini ewo adwene mu osema ye nye mofra ewo adwene mu ne se okasa ya te because nin se na ye mysteries se ye nya understanding woni se mu ye nyini ewo nin se mu a ene ye na de onyame beka akire bia no enya ade aye beti enu nti anopai onyame ema wonyini na okasa trewa wati onyame ema wonyini na wada hinta sembia di eche wa wati Na ye nyina ya kopem pempem so a Yesu ahyehye ade amaye because the foundation has already made laid eda ho what the actual that amaye kwan e be fa so a e be nyin na say e be ko nanim e be ko asore fie na mine umie no ya ko tieti entretre na ye tinia som no na ye tinia nyin and to nyame nsha bebre say e na nte utie ye na ofidie ni na heya mpp for no e wo eden die ye mo asafo urade ye da wase ye ma ho so ye tuntum mo ye sure din kase ni nyam se nenso abeka sa atre ye se ni aye wo ma ye mpese ye ma bebo adodoa ana se nkokura no e fe ba ko mfie mie no na ne mofra ni tie no sa nso na wo so hwe se se ye ba wani ma se se ye nyini se ni e be ya wadum adwuma wo fie adwuma